na 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 Imo
Baga, baga on the hit.
Squeezy, kasipo nipigia na nuna. Na kesha na subiri simu yake. Tabasa mwana na hata nikiona meseji zake. Sijui nisha anza kumpenda. Mbona sielewi, selewi. Mana kutwa na muwaza. Kila sauti yake silali. Naangamia mwezenu. Misha penda tena. Nikimuwaza na tabasamu. Anani changanya eh. Oh, 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 oh. Nimependa tena niombeni nitoke salama na hisi nimependa 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 nikimwona mwili watetemeka zanisha. Akini tazama toka visa na hisi kufa kufa. Natamani mapenzi yake nipate, ila siwezi sema mi. Nataka endo anipate. Aseme atanipenda penda. Aseme atanirinda nina. Aseme ataniganda ganda. Awe kama wangu rumba. Nangamia nishapenda tena. Nikimuwaza na tabasamu. Ananichanganya eh.